exclusive from MalawiChoose.com.
Maonekede abino, chikari dweso chabino, sazione te kuchipa pama sambanchezo. Mulungu anakudalitsa, tsogolo lakolo walanzu, sazi yanganire pansiwe. Mulungu anakudalitsa, tsogolo lakolo walanzu, sazi yanganire pansiwe. Sauli keke, akuti uli oke, ama simba za iwe mbili yako yembeka. Mesa uli keke, akuti uli oke, ama simba za iwe mbili yako yembeka. Ola utingo kalandine every day. Ola utingo kalandine my bangoli.
From MalawiChoose.com, another one.